kwa moyo sikutambua ayoyote unitoka nisitushwe sana tuanje ma mzio na kuombe sikitiko langu mbona atambua uhai wangu mbona atambua wema wangu wote mbona atambua yelele yelele mbona atambua yelele yelele mbona atambua